Thank you.
Praise God.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise God again.
Bwana Yesu asifiwe tena.
Today I'm going to teach you from where Josephine left off.
Leo nitakwenda kukufundisha pale ambapo Josephine ameishia.
And the topic for this afternoon is breaking poverty through obedience.
Na somo letu la mchana leo ni kuvunja umaskini kupitia utii. Kuvunja umaskini kupitia utii.
So you have already learned about you as a vessel and being prepared as a vessel.
Umejifunza ya kwamba wewe kama chombo lazima ujiandae ama uandaliwe.
So this is the lesson that turns on the key.
Somo hili ni somo ambalo ni kana kwamba linawasha funguo ili kitu fulani kianze.
I think this is the lesson that many people do not like to hear.
Na hili ni somo ambalo watu wengi hawatamani kulisikia.
Because it moves us from hearing to doers.
Na linatusukuma na kutuhamisha kutoka kusikia kwenda kwenye kutenda.
I think it is more enjoyable to speak in and pray in the spirit.
Nafikiri linafurahisha kwamba tukilifanya kwamba tunaweza kuomba katika roho.
In fact, when you meet somebody who can speak in the spirit,
unajua unapokutana na mtu ambaye anaweza akaomba katika roho,
you give them more points.
Unampa pointi nyingi zaidi.
More than the person who does what the word says.
Tofauti na yule ambaye anafanya sawa sawa na kile ambacho anakisoma.
So my objective today
kazi yangu leo
is to reduce that distance between hearing and doing.
Ninapunguza ule umbali kati ya kusikia na kutenda.
Because hearing is over there and then doing is inside Kenya.
Kusikia kuko upande huu na kutenda kuko ndani ya Kenya.
In fact, we like to listen. You can see how much we are listening around.
Unajua kimsingi tunapenda sana kusikia. Unaona vifaa vya kurekodia hapa.
So that we can continue to listen even after now.
Ili ya kwamba tuendelee kusikia hata baada shule kuwa imeisha.
But now when you're told to actually remove your hand from the pocket to do.
Lakini sasa unapoambiwa sasa unatakiwa kuingiza mkono wako mfukoni na kuanza kuchukua hatua.
You say that is not faith.
Unasema yamkini labda sio imani.
Faith cannot be seen, it is unseen.
Kwamba imani haiwezi kuonekana, kwamba imani haionekani.
But faith can only be expressed by doing.
Lakini pia imani itadhihirika tu kwa kutendea kazi ama kutenda.
Okay, then I'm also going to do the second thing.
Na jambo la pili pia nitakwenda kulifanyia kazi.
Is to reframe obedience.
Ni kuumba hali, amini kubadilisha hali ya utii.
As governance.
Kama utawala.
Not compliance.
Lakini sio katika hali ya kuchukulia.
Because
ama kuendana nao tu.
Yeah, because we are taught to obey the word.
Kumbuka tumefundishwa kwa bali ya kutii neno la Mungu.
As compliance.
Tukiwa kama watu ambao tunalichukulia ili tuweze kulitii.
Not because it is part of governance.
Sio kana kwamba ni sehemu ya utawala.
If we were listening to Mama Samia.
Kama tukiwa tunamsikiliza Mama Samia.
And all the ministers are listening.
Na mawaziri wote wako pale wanasikia.
But they are not doing anything that is being asked to do.
Na wafanyi kile ambacho wanaelekezwa kufanya.
The government cannot work.
Serikali haiwezi kufanya kazi chochote.
Even if you have manifesto from here to Timbuktu.
Hata uwe na udhihirisho kutoka hapa kwenda Timbuktu.
If people do not do what the manifesto says.
Kama watu hawatafanyia kazi kile ambacho kimesemwa.
The government fails.
Serikali lazima itashindwa.
So the word of God is our manifesto.
Neno la Mungu ndio msimamo wetu ama itikadi yetu.
And if we don't do.
Kama hatutalifanyia kazi.
Then we are failing the government.
Kimsingi tunaifanya serikali ya ufalme wa mbinguni ipate kushindwa.
So obedience is not about compliance.
Kwa hiyo utii sio hali tu ya kuchukulia.
It's governance.
Bali ni hali ya utawala.
Exactly. And then I also am going to do the third thing.
Lakini pia nitakwenda kufanya jambo la tatu.
And I'm going to expose why poverty remains in Revelation.
Na nitakwenda kufunua namna gani kwamba umaskini unaendelea kubakia.
In revelation rich environments. revelation rich. In an environment that is rich of revelation.
Kwamba katika mazingira ambayo yame ni tajiri katika ufunuo.
In fact, there is a English saying.
Kimsingi kuna neno la Kiingereza linalosema ama usemi wa Kiingereza unaosema
as poor as a church mouse.
Maskini kama
panya mwenye anaishi kanisani.
Ambaye anaishi kanisani.
Because in the church there is revelation.
Ndani ya kanisa kuna ufunuo.
But that panya
huyo panya
is not rich.
Kwamba yeye sio tajiri.
Even if the environment is full of revelation.
Hata kama mazingira yamejaa hali ya ufunuo.
So it keeps coming and going.
Anakuja na kuondoka.
But there is no change in that panya.
Lakini hakuna badiliko ndani ya huyu panya.
Because it does not do what it keeps hearing.
Kwa sababu hafanyi kile ambacho anaendelea kila siku kukisikia.
So we do not want to be like that.
Kwa atutamani tuwe kama
the church mouse.
Kama panya anayekaa kanisani.
And the only difference between us and the church mouse is we hear and do.
Tofauti ya sisi na yule panya anayekaa kanisani ni kwamba sisi tunasikia na kutendea kazi.
And this lesson that I'm going to teach today.
Na ili somo ambalo nalokwenda kufundisha leo.
Must be applied immediately.
Lazima lifanywe kazi kwa haraka.
Today.
Leo.
So we are not going to listen and then say next week when we finish the course.
Sio kwamba tutasikiliza, kwamba tutatendea kazi wiki ijayo tunapomaliza shule hii.
That now I will go back and implement.
Kwamba nitarudi nyumbani na kufanyia kazi.
We must begin today.
Lazima tuanze kufanyia kazi leo.
Because creation happens twice.
Kwa sababu uumbaji unatokea mara mbili.
In the revelation in the mind.
Katika ufunuo kwenye ufahamu.
And practically on the ground.
Lakini katika kufanyia kazi katika eneo husika.
So we must apply what we are learning by the end of this lesson.
Kwa lazima tutendee kazi kile tunachojifunza mwisho wa somo hili.
So I'm going to ask you a question.
Kwa ninakwenda kukuuliza swali.
What instructions have you received and not yet executed?
Ni maelekezo gani umepewa ambayo bado hujayafanyia kazi?
From Sunday you have been listening.
Kutoka Jumapili umekuwa ukisikia.
You have listened to many teachers.
Umesikia kwa walimu mbalimbali.
Listened to many fathers.
Umesikiliza kwa mababa mbalimbali.
What have you implemented so far?
Nini umefanyia kazi mpaka sasa?
May God prepare our hearts.
Mungu na iandae mioyo yetu
to demand action
ili kuhitaji matendo ya kufanyia kazi
and not admiration.
Lakini sio tu kufurahia na kushangilia.
We don't want to move out of here and go and say how good a seminar we attended.
Hatutaki tutoke hapa twende tu kuongelea ni kwa namna gani seminar ama shule hii ilikuwa nzuri.
And then people will say, wow, I sacrificed 2 weeks. Can you imagine 2 weeks?
Na watu waseme, wow, nimeweza kujidhabihu wiki mbili kuwepo mahali hapa.
That our father from France came. Can you believe our father from France?
Kwamba baba yetu kutoka Ufaransa, unaweza ukaamini, alikuja.
Who has the blood of Southern Africa?
Ambaye anayo vinasaba vya Afrika ya Kusini.
But you're not doing anything about what we are.
Alafu ufanyi kazi chochote ambacho umekisikia.
So may God prepare our hearts to demand action.
Na Mungu aiandae mioyo yetu ili kudai matendo ama kufanyia kazi.
So this statement I need you to write.
Hii kauli ningetamani uweze kuiandika chini.
Nothing in the kingdom responds to intention. Nothing in the kingdom responds to intention.
Hakuna kitu katika ufalme kinachoitikia kwa kukusudia.
Everything responds to obedience.
Kila kitu kinaitikia kwa utii.
So nothing in the kingdom responds to intention.
Hakuna jambo katika ufalme linaloitikia kwa kukusudia.
But everything.
Lakini kila kitu kinaitikia kwa utii katika ufalme.
So God honors alignment.
Mungu anaheshimu sana tunaporudi kuiana na mapenzi yake.
Not enthusiasm.
Lakini sio katika hali tu ya kuchangamka.
Enthusiasm made Saul to not obey and look for things for sacrifice.
Ile hali ya mihemko ya kuchangamka ilimfanya Sauli asitii na kafanya kinyume chake.
Poverty thrives.
Umaskini unaendelea
where action is postponed.
Mahali ambapo matendo yameahirishwa.
That is why I'm saying that you must act today.
Ndio maana niko nasema lazima uchukue hatua leo.
You must act today because poverty is waiting to creep in and continue to survive through
you. Kwa sababu umaskini utaendelea kuingia ndani na utaendelea kukutafuna kama wewe hutachukua hatua.
Then there is those of us who are very happy that they have discernment, they have dreams and visions.
Kuna watu mko hapa mnafurahi kwamba mnapambanua roho lakini pia mnaona maono na kuota ndoto.
But you do not do.
Lakini hamfanyi chochote.
So delay hides behind that discernment language. Delay hides behind the discernment language.
Kwa hiyo hiyo hali ya ucheleweshwaji au kuchelewa kunajificha nyuma ya hiyo hali yako wewe ya kuweza kupambanua.
Like we said, this country has been independent since 1963.
Na kama ulivyosema nchi ipo katika imekuwa huru kwa miaka 63.
And from 1963, before that the white man came to Tanzania.
Mwaka 1963 kabla mtu mweupe hajaja Tanzania.
And the white man came with two things.
Na mtu mweupe alikuja na vitu viwili.
He came with the word of God.
Alikuja na neno la Mungu.
And he came with a spear to take the land.
Lakini pia alikuja na mshale ili kuweza kuchukua ardhi.
So we've been hearing the word even before independence.
Tumekuwa tukisikia neno la Mungu hata kabla ya nchi kupata uhuru.
And then every Sunday we hear another word for all the life we've been here.
Tunasikia neno na kwa maisha yetu yote tumekuwa tukisikia neno.
So we've been told that Africa is the beginning of great things that are going to happen.
Na tumeambiwa kwamba Afrika ndio mwanzo wa vitu vikubwa ambavyo vinakwenda kutokea.
Then you have also been told about Tanzania, prophecies about Tanzania.
Na pia umesikia kwa bali ya unabii juu ya nchi ya Tanzania.
Then you've been told prophecy about yourself.
Lakini pia umesikia unabii kwa bali yako wewe mwenyewe.
Then you wrote it down.
Na ukaandika chini.
Write down your vision.
Ukaandika maono yako.
Make it plain. Make it plain.
Na kuyafanya yawe wazi, meupe.
And you don't do.
Na ufanyi chochote.
So we continue to remain in the poverty.
Kwa tunaendelea kubakia katika hali ya umaskini.
Yet this country is rich of resources.
Bado nchi kwamba ni nchi iliyobarikiwa yenye rasilimali sana.
Can you imagine Chinese are coming to find out what we have been living around?
Hebu fikiria Wachina wanakuja kuchukua vile vitu ambavyo tumekuwa tukiishi navyo.
Why is somebody coming to discover minerals in Tanzania?
Kwa nini mtu atoke nje aje agundue madini katika nchi ya Tanzania?
Why is somebody coming and discovering Mount Kilimanjaro?
Kwa nini mtu atoke nje aje agundue mlima Kilimanjaro na sisi tuko hapa hapa?
We wake up and sleep and sit and enjoy.
Kwa sababu tumekaa, tumelala na tunafurahia tu maisha.
But we don't see the value of what God has created and placed around us.
Na tuoni thamani ya vitu ambavyo ameviumba na ameviweka katika nchi.
So that is why Jesus said.
Na ndio maana Yesu alisema.
That on that day there will be people who will say.
Na katika siku hiyo kutakuwa kuna watu ambao wanasema.
In Luke 6 verse 46.
Katika Luka 6:46.
Why do you call me Lord, Lord and do not do what I say?
Luka 6:46. Biblia inasema. Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana walakini hamyatendi nisemayo?
It is not only about coming to church on Sunday.
Na sio tu kwa bali ya wewe kuja tu Jumapili kanisani.
When God created us, he said,
Mungu
alipotumba, let us now make man.
Alisema na tumfanye mtu.
And let them have dominion.
Na waende wakamiliki na kutawala.
So when you're not having dominion.
Kama wewe hutawali.
You're saying Lord, Lord.
Unasema Bwana, Bwana.
But you're not doing what he requires you to do.
Lakini ufanye kile ambacho yeye anakutaka wewe ukifanye.
There were two sons.
Kulikuwa kuna wana wawili.
They were given an instruction.
Walipewa maelekezo.
One said, okay, I will go.
Mmoja akasema, okay, mimi nitakwenda.
But did not go.
Lakini hakwenda.
Then the other one said, why do you keep sending me?
Kuna mwingine akasema kwa nini tu umekuwa ukinituma mimi?
But he went.
Lakini mwisho wa siku aliamua kwenda.
Who obeyed?
Nani ambaye alitii?
The one who went.
Yule ambaye alikwenda ndo alitii.
Action is the only way we can prove that we are obedient.
Matendo ndio njia pekee ambayo tunaweza kuthibitisha ya kwamba sisi ni watii.
So these people were saying, Lord, Lord.
Hawa watu walisema Bwana, Bwana.
And we have been taught what the word Lord means.
Na tumekuwa tukifundishwa Bwana maana yake nini?
Bwana, the word Lord means the one who has the final say.
Na tumeshafundishwa kwamba neno Bwana ni mtu ambaye mwenye maamuzi ya mwisho.
So if God has the final say, why then
Mungu,
don't you do what he says?
Kama Mungu ana maamuzi ya mwisho, kwa nini anachokuelekeza ukifanyi?
Then it means you don't believe he is Lord.
Kimsingi maana yake huamini kwamba yeye ni Bwana.
Because if you believed, you would do.
Kwa sababu kama ungekuwa unaamini, kimsingi ungefanyia kazi.
So now my question to you is this.
Kwa hiyo sasa swali langu kwako ni hili.
What title are you using to replace obedience?
Ni cheo kipi unakitumia mbadala wa utii?
I am waiting for more revelation.
Ninasubiria kwa habari ya ufunuo zaidi.
I'm waiting for confirmation. Confirm with two
ninasubiria
or three people.
Kwa habari ya uthibitisho watu wawili au watatu.
I'm waiting for kingdom financial.
Ninasubiri kwa mtu ambaye amekusudiwa ufalme kuweza kunibariki.
Money is evil.
Kwamba pesa ni ovu.
Sindio, you cannot serve two masters.
Kwamba uwezi kuwatumikia mabwana wawili.
So you will not do because you give titles to disobedience.
Ufanyi kazi wala utii, unakuwa unatoa majina ya vyeo katika kwenye eneo ambalo ulipaswa wewe utii.
And yet obedience actually calls us to sacrifice something.
Na kimsingi utii kuna tuita sisi tujidhabihu kwenye eneo fulani.
It is uncomfortable.
Ni hali ambayo si ujisikii vizuri kimsingi.
That is why we look for excuses.
Ndio maana tunatafuta vijisababu vya kutokutii.
Not to do what we need to do.
Kwa kutokufanya kile ambacho tunapaswa kukifanya.
The people who woke up today morning to go to work.
Watu ambao wameamka leo asubuhi kwenda kazini.
How comfortable was it?
Je, walijisikia hali ya furaha au walijisikia vibaya?
Is it easy?
Je, ni rahisi kuamka asubuhi kwenda kazini na unajisikia usingizi?
So we must this concept of we need to have it easy because we have the Holy Spirit with us is deceitful.
Kimsingi ili wazo la kwamba mambo mengi atakuwa mepesi kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, kwa kweli hilo ni wazo la udanganyifu.
Because Jesus work on earth, which is an example to how we need to live.
Yesu alifanya kazi hapa duniani ambapo hii ilikuwa inatoa mfano wa namna ambavyo sisi pia tunapaswa kufanya kazi hapa duniani.
Was it easy?
Je, ilikuwa ni rahisi kwa Yesu?
So no. if he is God.
Kama yeye ni Mungu.
And he found it so difficult to do and yet he did.
Na alikutana na changamoto na kuona kama ni vitu ni vya ugumu kufanyia kazi hapa duniani na bado alifanya.
Who am I to want easy life, soft life?
Mimi ni nani nitamani maisha rahisi ambayo Yesu pia kuyatamani?
So what titles are you using to replace obedience?
Ni aina gani ya vyeo ambavyo vimesimama mbadala ya wewe kutii?
Let us open James 1:22.
Hebu tufungue Yakobo 1:22.
It says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.
So you are not lying to the next person.
Kimsingi haumdanganyi mtu ambaye yuko karibu yako.
When you hear the word and you do not do, you
unapolisikia neno na ulitendi kama vile linavyosema,
you lie to yourself.
Kimsingi unajidanganya wewe mwenyewe.
So it is not even about people finding out that you did not do.
Sio swala la watu kutafuta waweze kujua kwamba wewe hilo jambo kulifanyia kazi.
You are deceiving yourself.
Kimsingi unajidanganya wewe mwenyewe.
So when you hear things and you do not do, you are in self-deception.
Kama wewe unasikia lakini ufanyi kazi, kimsingi upo katika udanganyifu.
And that gives you false confidence.
Na hapo inakupatia wewe ujasiri bandia.
Because you have received the discernment, you have seen the dream, you have
kwa sababu
received the
umeona
prophecy.
Neno linapamuliwa kwako, umeona ndoto na maono.
And then you have read the word and it aligns with exactly where God
na
is.
Na umesikia neno na linaendana sawa sawa na vile Mungu anavyozungumza na wewe.
So it gives you false confidence.
Na kimsingi inakupa ujasiri bandia.
And your life does not change.
Na maisha yako hayabadiliki.
If God opened the mouth of the church mouth.
Kama Mungu atafungua kinywa cha yule panya aliyeko kanisani.
And we were able to listen to them.
Na kama tutakuwa tayari pia kuwasikiliza.
We would hear of the great things that God has for each of us because the church mouse has been listening.
Tutasikia mambo makubwa na mazuri kwa sababu yule panya wa kanisani amesikia mambo mengi.
And we are the ones who have been listening and absorbing.
Na sisi tumekuwa tukisikiliza na tumekuwa tukiyameza.
And our life last year a time like now is the same one this year and we can prophesy next year.
Na maisha vile alivyokuwa mwaka jana ndivyo yako mwaka huu na hata kutakuwa kuna unabii kwa habari ya maisha atakavyokuwa mwakani.
By the way, you do not need upako to become a prophet.
Kimsingi uhitaji upako ili wewe uwe nabii.
To prophesy your life next year.
Kutoa unabii kwa habari ya maisha yako ya mwakani.
If you do not do something this year.
Kama hutafanya kitu mwaka huu.
Not even this year today.
Yaani sio maanisha mwaka huu, yani kwa maana ya leo.
You can start just prophesying how your life will be next year.
Utaanza kutoa unaweza kuanza kutoa unabii kwa habari ya maisha yako atakavyokuwa mwakani.
So let's not live in self-deception.
Hebu na tusiishi katika hali ya udanganyifu.
Revelation without execution produces illusion.
Kimsingi ufunuo bila kufanyia kazi inatengeneza mauzauza.
Hapo.
Illusion. Something which is not there. Mauzauza.
So when you have a revelation and you don't execute it.
Unapokuwa na ufunuo lakini haufanyi kazi.
Then you are in mauzauza.
You are in an illusion.
And you can talk big.
Na unaweza ukaongea mambo makuu na makubwa.
About the things that God has shown you are going to conquer.
Kwamba mambo ambayo Mungu amekuonyesha ambayo unakwenda kukabiliana nayo na kuyashinda.
For example.
Kwa mfano.
I sell spare parts.
Mimi ninauza vipuri vya magari.
So I do strategy for the company.
Ninafanya mikakati kwa ajili ya kampuni.
And we write that we are going to sell several billions of parts.
Na tunaiambia kampuni kwamba kwa mwaka huu tutakwenda kuuza mauzo yetu labda bilioni kadhaa za vipuri vya magari.
Then we sit down and start praying.
Na tunakaa chini eti tunaanza kuomba.
The whole year.
Mwaka mzima.
How much will we sell?
Ni kwa kiasi gani tutauza? Kama tunakaa chini, tunaomba badala ya kuuza.
But when we write down our revelation,
tunapoandika chini ule ufunuo,
we write who is our target customer.
Kwamba tunasema wateja wetu ni au walengwa wetu wateja ni watu wa namna gani?
And which part will they buy?
Na ni vipuri vya aina gani ambavyo wao wanavinunua?
Where are they located?
Wanakaa au wanaishi maeneo gani?
Can they afford our parts?
Je, wanaweza kuvinunua vipuri vyetu?
Who will sell the part to them?
Nani atawauzia vipuri vyetu?
Do we have enough people to sell?
Je, tuna watu wa kutosha wa mauzo?
Can they speak the language of parts?
Je, wanaweza kuongea lugha ya vipuri vya magari?
Can they connect with our customers?
Je, wanaweza kuwa na mahusiano mazuri na wateja wetu?
So we create a plan.
Kwa tunatengeneza mpango kazi.
And then we put names of people who are going to sell the parts.
Kwa tunaweka watu majina ya watu ambao watakwenda kuuza hivyo vipuri.
If we do not hire those people.
Kama hatutawapata watu wa kwenda kuuza.
It remains an illusion.
Itakuwa tu ni mauzauza.
But if we hire one person,
kama tutaajiri mtu mmoja,
the business doubles.
Biashara itakuwa.
And that is a fact. What our own experience at Isuzu.
Ni kitoa uzoefu wangu katika kampuni ya Isuzu.
We used to have this department that I lead. We used to have it even from the beginning of the company.
Katika kitengo ambacho ninacho tumekuwa na utaratibu wa kufanya ambao tunafanya hata sasa.
But we had not hired sales people.
Kimsingi tulikuwa hatujaajiri watu wa mauzo.
So people who used to buy parts are the ones who bring themselves to us.
Wale ambao walikuwa wanunua vipuri vyetu vya magari ni wale ambao watu walikuwa nakuja moja kwa moja katika maduka yetu.
Then we hired one sales person.
Kimsingi tukaajiri mtu mmoja wa mauzo.
One, only one.
Mmoja tu wa mauzo.
And he would go across the entire country.
Ambaye atazunguka nchi nzima.
Our numbers doubled.
Na kimsingi mauzo yetu yalikuwa mara mbili.
Then we hired two people.
Tukaajiri watu wawili.
Our numbers doubled again.
Mauzo yetu yakakuwa mara mbili zaidi tena.
So the only way that happened
namna ambavyo jambo hili lilifanyika
is because we went into a meeting and had a plan.
Kwa tulikwenda katika kikao na tukawa na mpango.
We wrote our revelation.
Tukaandika ule ufunuo wetu.
And we said we want to hire.
Kwamba tukasema tunahitaji kuajiri.
Then we came up with the tasks that person will be doing.
Na tukaja na majukumu ambayo huyu mtu tunayemwajiri atakwenda kuyafanyia kazi.
Then we went and looked for somebody who looks like that.
Na tukaenda kutafuta mtu ambaye anafanana na kazi ambayo tunataka tumpatie.
Then we hired them.
Kwa hiyo tukamwajiri.
And paid money.
Na tukamlipa.
So there is some sacrifice that must come out of
it. Kwa lazima kuna hali fulani ya kujidhabihu uwe nayo.
You have to pay.
Lazima umlipe.
In terms of resources, in terms of time.
Kwa bali ya muda, pamoja na rasilimali.
And training.
Na mafunzo.
And then we had now an expectation from that person.
Ndipo nakuwa sana matarajio juu ya huyo mtu.
And so this training that we are attending.
Na haya mafunzo ambayo tunapitia.
There is an expectation from the person who has sent us.
Kuna matarajio kwa yule mtu ambaye ana vile vituo vya mafunzo.
It is not just sitting with the training that you have received.
Sio tu kwamba unakaa tu katika mafunzo kwamba umepokea.
The expectation is you must put to action what you hear.
Kwa lazima uweke katika matendo kile ambacho umekisikia.
If your life needs to change.
Kama maisha yako yanatakiwa yabadilike.
So the Greek word for revelation
neno la Kiyunani la ufunuo
is poieio.
Linaitwa
P-O-I.
Linaitwa poieio, yani P-O-I
E-O.
E-O.
And it means
ambayo inamaanisha
to carry out,
kubeba,
to execute,
kufanyia kazi,
and to perform,
na kufanya ama kutenda.
Our president, he says, tumepanga, tumetenga, tutafanya.
Rais wetu anasema, tumepanga, tumetenda,
tumetenga, tutafanya.
Tutafanya. Rais Ruto wa Kenya.
But he doesn't do.
Lakini kimsingi hafanyi hivyo.
So we have given him a name.
Kwa tumempa jina.
That he is self-deceptive.
Kwamba yeye mwenyewe amejidanganya.
He lies to himself.
Anajidanganya mwenyewe.
Then we see that lie.
Alafu tunaona ule uongo.
And that is how we all become.
Na hiyo ndio inatufanya sisi wote tufanane na kwa muktadha huo.
So when we go and speak about, oh God is going to do this through me.
Tunapoongea tu kama Mungu atakwenda kufanya kupitia mimi.
And then we don't do.
Alafu hatufanyi kitu chochote.
We are looking like our president.
Tutakuwa tunaonekana tunafanana na rais wetu Ruto kule Kenya.
So if somebody says they want to hire you again two term.
Kama mtu anasema anataka akuajiri wewe katika vipindi viwili.
Everybody says.
Kila mtu anasema kipindi kimoja peke yake.
Mungu asipotenda. Anyway, so obedience is not. What is obedience not? What is obedience not?
Labda upate kuelewa. Utii.
Sio nini?
Sio nini? Au haufanani na nini?
Blind submission.
Unyenyekevu ulio kipofu ama usioona.
Religious routine.
Shughuli za kidini.
Emotional reaction.
Mwitikio wa kimsisimko ama wa hisia.
Like the way I'm talking to you, you may start having emotional reaction.
Namna ninavyoongea na wewe unaweza ukapata hali ya msisimko wa kihisia.
But that is not obedience.
Kimsingi hiyo haiwezi kuwa ni utii.
Obedience is this.
Utii ni huu.
Alignment with divine order.
Kimsingi ni kujiweka sambamba na utaratibu wa kimungu.
And that divine order.
Na huo utaratibu wa kimungu au wa kiungu.
May come through people.
Huwa unashuka kupitia watu.
Because God works through people.
Kwa sababu Mungu anatenda kupitia watu.
It comes through revelation.
Unakuja kupitia ufunuo.
So when you obey, you align with that divine order.
Unapotii na kujiweka katika uwiano na huo utaratibu.
So obedience means agreement with instruction.
Utii manake unakubaliana na maelekezo.
So when you receive the divine revelation,
unapopokea ufunuo wa kiungu,
and agree with it,
na kukubaliana nao,
that is obedience.
Huo ni utii.
Then now we activate authority.
Hapo sasa ndipo tunapochochea ama kuamsha mamlaka.
So when you receive a word,
unapolipokea neno,
you ask yourself, do I agree with this word?
Unajiuliza, je, ninakubaliana na hili neno?
How do you prove that you have agreed?
Unathibitisha vipi kwamba umekubaliana na hilo neno?
By starting to make plans to do it.
Kwa kuanza kuweka mkakati au mpango wa namna utekelezaji.
Then when you do it,
sasa unapoanza kufanya hivyo,
you receive authority.
Unapokea mamlaka.
There were three people who received talent.
Kuna watu watatu ambao walipokea talent.
Moja alireceive, one received.
Moja walipokea talanta.
They received five talents.
Moja talanta tano,
talent.
Moja talanta mbili, mwingine talanta moja.
The one who received five talents went and got another five talents.
Yule aliyepokea talanta tano alikwenda kafanya biashara na kapata faida zingine tano.
That person who received five talents was not an idle person.
Kimsingi yule mtu aliyepokea talanta tano zaidi hakuwa mtu ambaye alikwenda akakaa tu.
He was not an idle person. By the time he received the talents, he was not an idle person.
Yeah, wakati anapewa zile talanta tano, alikuwa sio mtu ambaye amekaa tu mvivu bila kufanya chochote.
He was already, his hands were already full with the things he was doing.
Mikono yake ilikuwa imejaa mambo mbalimbali ambayo alikuwa anafanya.
So he received five talents of somebody else.
Kwa hiyo akapata talanta tano kutoka kwa mtu mwingine.
So in addition to what he was already doing, he now had to work out the other five.
Kwa kuongezea kile ambacho anacho na kile alichopokea, akaweza kufanyia kazi akapata talanta zingine tano.
The one who had two talents was also doing something.
Yule aliyekuwa na talanta, aliyepewa talanta mbili pia alikwenda akafanya kitu.
So it called for them to stretch their assignment to be able to take care of their own work and the work of this other two talents.
Kwa hiyo ikawafanya waende wasukumwe waende wafanye kitu, wafanye yale waliokuwa nayo na waongezee haya mengine waliopewa na wakaweza kuzalisha zaidi.
And the one who had one talent was also doing something.
Na yule ambaye alipata talanta moja naye alifanya kitu.
He was doing.
Naye alikuwa kuna shughuli fulani anaifanya.
But he did not work out this one talent.
Lakini hakuifanyia kazi hii talanta moja aliyopewa.
And when the owner of the talents came.
Na yule mmiliki wa hizi talanta alipokuja.
The reward that he gave them. The reward that he gave them.
Thawabu ambayo alikuwa akiwapa
was cities.
Ilikuwa ni umiliki wa miji.
Authority.
Mamlaka.
Because they did something with what they had received.
Kwa sababu walileta kitu kwa kile ambacho walikifanyia kazi.
How does receiving talents end up becoming authority?
Hebu angalia namna gani vile ambavyo umepokea talanta kuna kufanya wewe upokee mamlaka ya kumiliki miji.
Because there is planning and execution involved.
Kwa sababu kuna kupanga na kutendea na kufanyia kazi yale ambayo umeyakusudia.
So if we are going to change the course of our lives,
kama tunataka kubadilisha uelekeo wa maisha yetu ama namna maisha yetu yalivyo,
and where we are, the regions where we come from,
na mahali tunakotoka na katika mikoa ambako tumezaliwa ama tumetoka,
if we are going to execute dominion,
kama tunataka kufanyia kazi hali ya kutawala,
then we must plan and execute.
Lazima tupange na tutekeleze.
Then we will be given cities.
Hapo sasa ndipo tutakapopewa miji ya kutawala.
And that is authority.
Na hiyo ni mamlaka.
That is dominion.
Na huo ndio utawala wenyewe.
So obedience positions resources.
Utii unakuweka katika kumiliki rasilimali.
When you start obeying, resources start to come.
Unapoanza kutii, rasilimali zinakufuata wewe.
And when you start to disobey,
unapoanza kuwa katika hali ya kutokutii,
resources run away from you.
Rasilimali zinakukimbia.
Because God is a businessman.
Kwa sababu Mungu ni Mungu wa kibiashara.
We are not the ones who are teaching God business, by the way.
Yamkini sisi sio watu ambao tunawafundisha watu kwa habari ya Mungu.
We are not teaching God business.
Awafundishi Mungu kwa habari kwamba ni Mungu wa biashara.
Yeah, he's the one who has taught us what he knows.
Yeah, ndiye Mungu ambaye ametufundisha kile ambacho yeye anakimejea kwenye moyo wake.
So I sell spare parts, I've told you.
Kama nilivyokuambia, mimi ninauza vipuli vya magari.
And we have also other spare parts that come to our countries.
Lakini pia tuna baadhi pia ya vipuli vingine ambavyo vinakuja kwenye nchi yetu.
And they are counterfeit.
Ambavyo ni bandia.
And they look like the real.
Vinafanana na vile halisi.
So the businesses that you see happening around that are not from the kingdom of God.
Kwa biashara ambayo inaendelea ambayo haitokani na ufalme wa Mungu.
They are counterfeit.
Ni biashara feki.
And counterfeit means looks like real.
Biashara feki maana inafanana na ile halisi.
So who has the genuine knowledge of business?
Kwa nani ambaye ana ufahamu halisi wa kweli wa biashara?
It is God.
Ni Mungu mwenyewe.
He has the blueprint.
Ana mpango mzima.
He has the entire blueprint.
Ana mpango mzima wa jambo fulani analokusudia.
So Satan has copied God.
Adui ameiba na kukopi ama kunakili kutoka kwa Mungu.
That means that we who are in the kingdom of God.
Hii inamaanisha sisi ambao tulio katika ufalme wa Mungu.
We have an upper hand in economy.
Tuna mkono mkuu katika uchumi.
Because we have the original.
Kwa sababu tuna kitu halisi kutoka kwa Mungu.
And the original is priced higher than the counterfeit.
Na kitu original halisi kina thamani kuu kuliko kile kilicho bandia.
The person who has counterfeit economy.
Mtu ambaye ana uchumi bandia.
Is worried about when will I be found out.
Anakuwa na wasiwasi hivi siku akikamatwa nini kitatokea.
But if you have an original.
Kama ukiwa una uchumi halisi.
I cannot wait to demonstrate everything about that original thing. I cannot wait. You come test me, I'll show you how I do.
Unakuja kuniuliza na kuwa siogopi wasi na wasiwasi kukuambia namna ambavyo linafanya hiyo biashara tena kwa uwazi kabisa.
And we have the original.
Na kwa sababu tuna kitu kilicho halisi.
The only thing that we are not using is the doing the execution.
Kitu ambacho tu hatukifanyi ni ile hali ya kufanyia kazi kile ambacho tumekisikia.
So in John chapter 14 verse 15.
Yohana 14 mstari wa 15.
Before we continue, we take a lot of agreements with me.
Tumekuwa na mnakubaliana mimi sana hivi.
We can stand and stretch.
Hebu naomba usimame na ujinyooshe kidogo.
And only agree with God to do what he wants us to do.
Ni kwamba tu unapaswa kukubaliana na Mungu ili kufanya kile ambacho unapaswa kufanya.
So, as we take a 2-minute break, share with somebody sitting next
to
you.
Na unapochukua dakika mbili za mapumziko, hebu shirikiana na mtu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza.
And tell them what are you hearing?
Na kumuuliza hivi unasikia nini ama unajifunza nini?
What are you going to start executing?
Unapanga nini cha kuanza kukifanyia kazi ama kuchukua hatua?
Okay, we can continue. Very good. Thank you.
Nashukuru.
I hope you have shared some good plans.
Najua mmeshikishana mipango mizuri.
And now you have an accountability partner.
Na sasa una mtu wa kukuwajibisha ambaye mara kwa mara atakuuliza je, ule mpango wako umeufanyia kazi? Hakikisha huyo unamshikilia ili aweze kukumbusha.
Okay, so why does poverty persist despite knowledge?
Kwa nini umaskini unaendelea japokuwa kunayo maarifa ya kutosha?
Number one is because insight is collected and not executed.
Kwa sababu Ufunuo unakusanywa lakini haufanyiwi kazi.
Principles are admired but not practiced.
Kanuni zinafurahiwa lakini hazitendewi kazi.
Disobedience is renamed waiting.
Na hali ya kutokutii inawekwa, inapachikwa jina, inaitwa hebu ngoja nisubiri.
Like the son who said I will go and they did not go.
Kama yule mwana ambaye alisema nitakwenda halafu hakwenda.
He wanted to please the father by saying I will go.
Alitaka kumfurahisha baba yake kwamba ninakwenda, hiki kimsingi hakwenda.
But that was disobedience.
Hiyo ilikuwa ni hali ya kutokutii.
So James 4:17.
Yohana Yakobo 4:17.
To one who knows the right thing to do and does not do, to him it is sin.
Kimsingi basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi.
So you are in poverty and you are a sinner.
Listen, wewe uko katika hali ya umaskini lakini pia upo katika dhambi.
May the Lord save us from this body of sin.
Mungu atusaidie tutoe katika hali ya dhambi.
Can you imagine if you are a rich father?
Hebu fikiria wewe ni baba ambaye ni tajiri.
You're a wealthy father.
Baba mwenye mali.
And you just want your child to go and do what you normally do on a daily basis.
Na unatamani sana watoto wako wafanye kile ambacho wewe unafanya kila itwapo leo.
So you teach them, you empower them, you introduce them.
Unawafundisha na unawatia moyo na unawawezesha.
You even introduce them to the people you work with.
Na yamkini pia unawatambulisha katika wafanyabiashara ambao unafanya nao kazi.
And then you even introduce them to your customers.
Na yamkini pia unawatambulisha kwa wateja wako.
But they sit down and play video games.
Lakini hao watoto wanakaa chini na wanacheza video game.
Then they say I am waiting until I become 35.
Wanasema ngoja nisubiri ili nifike umri wa miaka 35.
How pleased is the father with the son? How pleased will the father be with the son?
Baba atajisikiaje kwa watoto wake?
It is sinful.
Ni dhambi.
That you have been shown everything and given everything.
Kwamba umeonyeshwa kila kitu na umepewa kila kitu alafu ufanyi kazi.
And you're missing the mark.
Alafu unakosa kulenga mahali panapotakiwa kulengwa.
Every day you are borrowing money from
kila
your father.
Kila siku unakopa pesa kwa baba yako.
Sin is missing the mark.
Dhambi ni kushindwa kulenga mahali ambapo panapaswa kulengwa, yani kukosa shabaha.
So you can say that son is a sinful son.
Na kimsingi tunaweza kusema huyu mwana ni mwana ambaye ni mdhambi.
But we normally call move into victimhood.
Pardon?
We move into victimhood.
Mara nyingi sisi tunahama kuwa wahanga.
Why are you waking me early?
Kwamba kwa nini wewe unaniamsha mimi mapema?
And you can be able to bring all the money we need.
Na kwamba baba wewe unaweza ukaenda kutupatia fedha ambazo zile tunazihitaji.
But the father could get killed tomorrow by Iran.
Lakini baba anaweza kesho yake akauliwa.
Sindio, they could just be walking around and then katembea, Iran sends a missile.
Alafu nchi ya Iran ikatuma kombola likamkuta na baba akafariki.
But they did not learn anything about their business.
Na hawajifunza chochote kwa bali ya biashara ambayo baba yao anafanya.
So that person will become a very poor son of a rich man.
Huyu mtoto atakuwa ni maskini sana kwa baba ambaye ni tajiri.
The beauty is God will not be hit by Iran.
Uzuri kwamba Mungu wetu hawezi kuguswa na kombola la Irani.
You are the one who may be hit.
Wewe ndio mtu ambaye utagongwa na hilo kombola.
And your children will have nothing to inherit.
Na watoto wako watakuwa hawana kitu cha kurithi.
So it's important that we act today.
Ni vizuri tuchukue hatua leo.
So we go into victim.
Kwa tunakuwa ni sisi ni waathirika ama wahanga.
Because we love comfort.
Kwa sababu tunapenda ile hali ya kutotaka kubadilika.
You want to eat nice food.
Unatamani ule chakula kizuri.
Sit on nice comfortable seats.
Ukae katika kiti kizuri kinachoburudisha.
Desire the best cars.
Na unatamani gari lilo zuri kabisa na bora.
But it takes effort to move out of that desire into actually achieving.
Inahitaji jitihada ili uhame kutoka katika kutamani tu na kwenda katika kuchukua hatua.
So again I go back to my business of selling parts.
Ninarudi tena katika biashara ninayoifanya ya kuuza vipuri vya magari.
So and I'm going to sell to a customer and a filter of a vehicle.
Ninakwenda kwa mfano naenda kumuuzia mteja kichujio cha gari cha mafuta.
And I tell them this part is 18,000 shillings, Tanzania shillings.
Ninamwambia kichujio hiki ni shilingi 18,000 za Kitanzania.
And then they stare at me wondering why are you selling such an expensive part?
Alafu ananishangaa anasema kwa nini unauza kipuri kwa gharama kubwa namna hii?
I can get that part for 9,000.
Ananiambia kwamba ninaweza kupata kipuri hicho cha namna hiyo hiyo kwa shilingi 9,000.
And I get such 10 customers like that every day.
Na ninawapata wateja wa namna hiyo kama 10 karibia kila siku.
Should we close Isuzu?
Je, na tufunge vipuri vya Isuzu au kampuni ya Isuzu kwa sababu kuna wateja wanataka vipuri pungufu ya bei?
We go back and strategize.
Kwa tunarudi tena na kufanya mkakati.
And we now find a way of getting into the mind of our customer.
Kwa hiyo tunatafuta namna ya kuingia katika ufahamu wa wateja wetu.
And then go and have another uncomfortable conversation tomorrow.
Alafu kesho yake tena tunakwenda kwenye mazungumzo ambayo hayafurahishi.
Then one person buys.
Alafu mtu mmoja anafanya uamuzi wa kununua.
That person talks to 10 other people.
Alafu huyu mtu mmoja anakwenda kutoa ushuhuda kwa watu wengine 10.
So they start talking my language.
Alafu wanaanza kuongea ile lugha yangu.
And that is the beauty of doing something.
Na huo ndio uzuri wa kufanya kitu.
Because when you convert one person, you have converted 10.
Unapombadilisha mtu mmoja, umebadilisha watu wengine 10.
But if you don't do, you will not convert even one.
Kwa lugha nyingine, usipofanya kitu, manake hutabadilisha mtu yoyote.
And then you will be saying selling parts is very difficult.
Alafu utaanza kusema hii biashara ya kuuza vipuri ni biashara ngumu sana.
But somebody is selling.
Lakini kuna mtu mwingine anauza na anafanikiwa.
So we must stop looking at ourselves as victims.
Na tuache kujiangalia kwamba sisi ni wahanga na waathirika.
But we must keep going back into why is this not working yet.
Lazima turudi kwamba tuangalie kwa nini kitu hiki bado hakifanikiwi.
What do I still need to do to come out of poverty?
Nini kinahitajika ili mimi niweze kujinasua katika umaskini huu?
So we will pray but we will also go and do.
Tutaomba lakini pia lazima tutatoka tutaenda kufanya kitu.
Blessings come through God.
Baraka zinakuja kutoka kwa Mungu.
So obedience to God enables us to unlock blessings from him.
Utii kwa Mungu kunafungua baraka kutoka kwa Mungu.
So by obeying the word of God to actually do, we open blessings of the things we need to do.
Tunapolitii neno la Mungu tunafungua milango ya baraka kutoka kwa Mungu.
So the other thing is that order comes before the outcome.
Kimsingi utaratibu unaanza kabla ya matokeo.
So what I have told you that I'm going to sell a part and it is very expensive.
Nini ambacho nilikuwa nawaambia ni kwamba ninauza vipuri vya magari na hivyo vipuri ni gharama kidogo.
So I go back and create another order.
Kwa ninarudi tena naenda kutengeneza utaratibu mwingine.
And I go to the same customer and tell them a different story.
Na ninakwenda kwa mteja yule yule naanza kumwambia habari nyingine tena kwa habari ya vipuri vyetu.
So they listen to me and they buy.
Kwa hiyo wananisikiliza tena alafu wananunua.
So there is an outcome but it comes after we do an order. We do something in an orderly way.
Kwa hiyo wananunua kwa sababu mambo yote tunayoyafanya tumeyaweka katika utaratibu.
So we
can unja roho hii ya umaskini
if we do not place things in order.
Kama hatutaweka vitu katika mpangilio na utaratibu. Katika utaratibu na utakiwa.
Like the way you've discussed the 2 by 2. another way of how not to do it.
Unajifunza njia nyingine ya kwamba jambo hilo haliwezi kufanyika kwa namna ile uliyoifanya.
This soft life that maisha rahisi.
Okay, haya maisha rahisi
ya kuwasha stima.
Ya kama vile kubonyeza na kuwasha taa ya umeme. Aliyetengeneza hiyo taa ni mtu ambaye alifanya majaribio na kushindwa mara 10,000.
10,000 times.
Mara 10,000. Watu watakufa.
They go into a bus.
Watakwenda kwenye bus.
And harvesting.
Unapanda, alafu unavuna.
Be fruitful is the first command.
Amri tulopewa, tukazae na kuongezeka.
Be fruitful, multiply.
Tukazae na kuongezeka.
Fill the earth.
Tukaijaze nchi.
What are you feeling?
Wewe unajaza nini katika nchi?
You're feeling where there is a gap.
Unajaza mali ambapo pana uwazi ama pana nafasi ya kujaza.
If you go and 2 weeks you go and look which one did not come out.
Baada ya wiki mbili unakwenda kuangalia ni mbegu ipi ambayo haijachomoza.
Then you fill the gap.
Alafu unarudi.
Yes.
Hiyo hali ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi
is what brings dominion.
Hiyo ndio inaleta hali ya kumiliki na kutawala.
Then you can eat the best of the land.
Hapo ndipo unaweza kula mema ya nchi.
So we are not waiting for upako of the best of the land. something today so that we can eat the best of the land.
Tunafanya kitu fulani leo ili hapo baadaye tuweze kula mema ya nchi.
So we are very
kimaombi tunayafanya kwa kukusudia.
So we have excessive prayers.
Kwa tunama badala ya matendo.
We are seeking confirmation instead of obedience.
Tunatafuta uthibitisho badala ya utii.
We are waiting for better conditions.
Tunasubiri mazingira mazuri yaje.
When another government comes, I will invest.
Kwamba inapokuja serikali nyingine ndipo nitakapowekeza.
You know this government is taking a lot of money from us in corruption.
Unajua hii serikali inachukua fedha nyingi za rushwa.
So I'm waiting for a better condition.
Kwa ninasubiri
to us.
Mara nyingi tunaomba ruhusa kwa vitu ambavyo Mungu alishatoa ruhusa.
What instruction are you delaying while asking for clarity? When you know the truth, do it.
Kama unaufahamu kweli, ebu ufanyie kazi.